Yeah. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Sijukira naliko bubi, munyumiza ebyantukako. Abooluganda banjabulira, nasina nakiddako. Nasigala omumugwanga, nasina nzijukira. Nakaba nalwala, najula nokunywa butwa. Nafukamira nesaba Katonda, anyambe neme kunywa butwa. Awo we namanyira nti nalina kutoba mu nsi, kati nkola. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Uganda matanze kubulira, nyekira kola. Bino bye bimu kubyo ino kwewala. Mu kukola ebye wakato bye sigamako. Kola zizo sente z'omuzadde z'otunulira, teziba zizo. Kola zizo muganda wange toba, abe waka bali kufunamu. Nyikiro kole muganda wange toba, bali kusomako mu mawulire. Nyikiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Sente nyuma jiranga tewalya kulangira, nyikira kola. Tewe kubagiza kola na yo ino kudigida. Sechiri bachataka manyampa watali chambala. Nyekiro kole muganda wange kola, Uganda matakola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Yovani esa kola, nyekiro kole muganda wange kola, linyesira jakola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Mwonga kola, nyekiro kole muganda wange kola, nawe kola, kole mekuwera mwavu mugwanga. Nyekiro kole muganda wange kola, kole mekuwera mwavu mugwanga.